singakanye kanti loleli naye empeleni mina ngibonga kubele ubona izinto singakanye kanti loleli naye empeleni mina ngibonga kubele ngibonga umusasele ubona izinto singakanye kanti loleli naye empeleni mina ngibonga kubele njalo ngibonga umusasele ubona izinto singakanye kanti loleli naye empeleni mina ngibonga kubele ngibonga umusasele. Shia when Obu P, as I get one dish, one of us at the end one. Yeah, yeah. And as in no mutango, so bummy, no maganjan, or Mazukezan. He'll end up by Yako Yoko, but and the Kalube set again one. In the Zan is a connect. Does any Akoni no who's mad?
Sunday.